Shall we pray?
Asithandazeni.
We pray, Lord, and ask that you would be in our midst.
Sikhulekela Nkosi ukuthi qobo lwakho ube phakathi kwethu.
And as we gather here, grant us that we'll be in your presence and that you'll be able to touch our hearts and speak to us.
Njengoba sihlangene lapha Nkosi sesikhulekela ukuthi ukwazi ukuthinta izinhliziyo zethu.
Amen. The theme for this evening is revival, God at work.
Indikimba yendaba yale nkonzo imvuselelo uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe.
I would like to add another two words to that word revival.
Ngithanda ukunezela amazwi amabili kulelo lizwi elithi imvuselelo.
Namely, spiritual awakening and also an outpouring of God's Spirit. God coming down from heaven.
Lokho ke kuphaphama emoyeni uvuke bese uNkulunkulu ekwazi ukuthulula umoya wakhe uvela ezulwini.
Shall we pray once again?
Ake siphinde sithandaze futhi.
God, we pray that you would be in our presence.
Nkulunkulu sicela ukuthi ngobukhona bakho ube phakathi kwethu.
Touch our hearts.
Thinta izinhliziyo zethu.
Draw us close to you.
Sisondeze kuwena qobo.
Work in a way that passeth our understanding.
Sebenza ngendlela engaphezulu kwengqondo yomuntu.
To your glory we ask it.
Lokhu sicela ngenxa yenkazimulo nodumo lwakho.
Amen. The theme for this evening is revival, God at work.
Indikimba yendaba yanamhlanje imvuselelo uNkulunkulu esebenza qobo lwakhe.
I would like to add another two words to that word, revival, namely spiritual awakening and also an outpouring of God's Spirit, God coming down from heaven.
Ngingathanda ukuveza ukuthi lamazwi engiwanezelayo kuukuthi umuntu aphaphame ngokwasemoyeni. Bese ke uNkulunkulu yena qobo akwazi ukuthulula umoya wakhe uvela ezulwini.
To this theme, I would like to read from the Old Testament, the book of Isaiah, chapter 64, the first four verses.
Kule ndikimba yendaba ngizothanda ukufunda incwadi ngokaIsaya isahluko 64 amavesi ke nje ambalwa.
Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence.
Sengathi ungadabula amazulu wehle zizamazame izintaba phambi kwakho.
As when fire kindles brushwood and the fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, and that the nations might tremble at your presence.
Njengokuphenjwa kumlilo ezinsabeni, nalapho umlilo ubilisa amanzi, ukuze wazise izitha zakho igama lakho, izizwe zithuthumele phambi kwakho.
When you did awesome things that we did not look for. You came down and the mountains quaked at your presence.
ekwenzeni kwakho okwesabekayo esingakubhekanga wehle izintaba zithuthumele phambi kwakho.
From of old no one has heard or perceived by the ear, no eye has seen a God beside you who acts for those who wait for him.
Kusukela endulo abantu abezwanga abaxoshanga nangendlebe futhi iso abalibonanga uNkulunkulu phambi kwabo osebenzela omhlalelayo.
We'll stop there. This is a perfect picture of what revival is all about.
Lokhu kuyisithombe umfanekise ogcwele swi ngalokho okuyimvuselelo.
Revival is not what many people suppose it to be in these days.
Imvuselelo akusiyona leyo iningi labantu elicabanga ukuthi iyona.
Revival is not man-made.
Imvuselelo akusiyona into eyenziwe ngumuntu.
It is not man in the foreground or in the forefront.
Akusiyena umuntu ophambili noma oyisisekelo sayo.
It is God himself dwelling amongst men.
KunguNkulunkulu uqobo lwakhe ehlezi phakathi kwabantu.
Meeting their needs.
Ehlangabezana nezidingo zabo.
Revealing himself to them.
Ezambula yena uqobo lwakhe kubantu.
And dear friends, I believe with all my heart there's only one thing that will help us here in our country, in the rest of Africa, in the rest of the world, and that is a genuine Holy Spirit revival.
Bahlobo ngikholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi kulelizwe laseNingizimu Afrika na kumhlaba wonke jikelele siyokusizwa uyena uNkulunkulu uqobo lwakhe.
Where God himself, as we have read in our text, will rend the heavens and come down.
Lapho uNkulunkulu uqobo lwakhe eseyobe edabule amazulu wehla ezulwini wathi qaqaqa qathatha phakathi kwethu.
And that he will kindle his fire and will do great and marvelous things in shaking the nations.
Akhele umlilo wakhe enze izinto ezinkulu.
Then the world will once again realize that God is on the throne and that God is the first one through Jesus Christ, our Lord. Now the first point I'd like to speak about is longing for revival.
Iphuzu lokuqala engithanda ukukhuluma ngalo kuyilelo lokuthi umuntu alangazelele afise imvuselelo.
These days I was reminded of what happened about 67 years ago when God called me into the ministry.
Kulezi nsuku ngengakhunjuzwa eminyakeni engu-67 lapho uNkulunkulu engibizela emsebenzini wakhe.
I recalled what I had said in the beginning when Christ called me into the mission field.
Ngiyena khumbula ukuthi ngathini mina ngesikhathi uNkulunkulu engibizela ensimini yakhe yokushumayela.
I recalled what I had said in the beginning when Christ called me into the mission field.
Ngiyakhumbula ukuthi ngathini lapho uNkulunkulu Kristu engibizela emsebenzini wakhe ensimini yokushumayela.
It was a great blow to me when Christ called me.
Kwaba yinto engalindelekile kimi eyangehla ngaphezulu lapho uNkulunkulu engibiza.
I wanted to be a farmer and make money. I knew that this calling would mean the end of all these ideals and dreams and plans for my future.
Mina ngithanda ukuba umlimi. Kwazise phela ngabona ukuthi nakho uma uNkulunkulu esengibizela lapha kuyangizoba sempintshini kuphele nya konke lokhu obekuyizifiso zami ngale ndlela nangale yandlela.
So I counted the cost and thought that I couldn't pay the price.
Kwathi lapho ngibala inani engizolikhokha ngathi lutho ngeke mina ngikwazi ukukhokha leli nani elingaka.
Because of that disobedience, I went to, so to say, through hell on earth for 18 months.
Ngenxa yalokho kungalaleli kwami, ngenxa yalokho bayiphikankani, ngasizwela ngisesiphogweni izinyanga eziyishumi no 18 inyanga.
Only after 18 months I bowed to the Lord of Lords and the King of Kings and said, Lord, in obedience to your call, I want to go.
Kwaba samva kwezinyanga ezishumi nesishiyagalombili lapho ngathi uNkulunkulu sengiyavuma sengiyakulalela ngiyahamba ngingena kuloko ngenisa kukhona.
But on one condition, I want to do it as you did it.
Umbandela munye vo, ngifuna ukukwenza lokho ukuthi ngikwenze ngendlela wena Nkosi owawukwenza ngayo.
I'd like to preach the way you preached.
Ngithanda ukushumayela ngaleyo ndlela wena Nkosi owawushumayela ngayo.
I'd like to live the way you lived.
Ngithanda ukuphila leyo mpilo owawuyiphila.
I'd like to be a preacher according to your word, according to the biblical standard.
Ngithanda ukuthi ngishumayele ngokwestandard sakho futhi ngihambisane ncimishi nalelo zinga.
First of all, I'd like to talk about the point, the desire for revival. Shortly after my conversion, as a young boy, besides reading the Bible, I loved reading books on revival.
Ngaphandle kwezincwadi engangizifunda ngisewumfana ngemvuselelo, ngifunda ke neBhayibheli, kwakukhona nezinto engangizifunda eceleni.
I read every single book that I could get hold of. It was too wonderful for me.
Ngangithi nje noma yiphi incwadi engihlangana nayo ngithathe ngifunde awu ibe isimanga kimi.
You know what revival is? Revival is not many people gathering to hear God's word.
niyazi ukuthi imvuselelo iyini imvuselelo akusekhona ukuthi kuhlangane inqwaba yabantu bezozwa izwi likaNkulunkulu.
It is not churches full of people so that the churches are too small.
Akusikhona lokho ukuthi izindlu zezimpondo zigcwale swi kuze kube sengathithi sezincane.
Revival is not churches filled with people, but people filled with God.
Imvuselelo akusiyona ukuthi izindlu zigcwale abantu, kodwa ukuthi abantu qobo lwabo bagcwaliswe uNkulunkulu.
Revival is more than just thousands of people coming together to listen to God's word and then upon leaving say, "What a wonderful service."
Imvuselelo akusikhona nje ukuthi kuhlangana abantu ababalelwe enkulungwaneni bathi uma sebehlukana bathi hawu saba nenkonzo emangalisayo.
Revival is exactly the opposite. People go out weeping. Sometimes they lie on the floor. A holy God reveals himself and they see that they are sinners and they repent.
Ngesikhathi abantu bengakhali izinyembezi kodwa balale phansi ngezisu bebona izono zabo njengokuba zinjalo.
Not that they go into the church with their sins, say it was a wonderful sermon, and walk out of the church again still with their sins.
Akusikhona ukuthi abantu bangene endlini yenkonzo begcwele izono zabo bayilalela inkonzo bathi uma sebephuma futhi baphume izono zabo zisagcwele ngendlela bebengene zingcwele ngayo.
No, in times of revival they stay behind saying, "We cannot return home without having made peace with God."
Ha! Uma sekusebenza uNkulunkulu emvuselelweni, ethi mayiphele inkonzo, basala abantu, bathi asikwazi ukubuyela ekhaya, singayilungisanga indaba yethu noNkulunkulu.
The person who used to steal stops stealing. He who committed adultery stops doing it. They stop it. Stop with a sin when God is at work.
Umuntu oyintshontsha nowenza imkhuba yocansi kuyanqamuka lokho juku uma esehlangene noNkulunkulu.
I devoured those books where thousands got converted when God poured out his spirit.
Ngendlela engangifunda ngayo leyo nqwaba yezincwadi ezazikhuluma ngemvuselelo, ngangifana nomuntu ongazifundi nje kodwa ozigwinyayo.
I prayed, "Lord, please, this is what I ask of you."
Atha uNkulunkulu, ngiyacela yilokho engicela kuwena.
Would you please pour out your Holy Spirit in our area over the whole country?
Ubungeke uNkulunkulu wehlisele uthululele umoya wakho endaweni yethu kungagcini lapho izwe lonkana.
There's a difference between evangelization and revival.
Kukhona umehluko phakathi kokushumayela kanye nemvuselelo.
Revival is where God comes down and the Spirit of God brings the people.
Imvuselelo kuyilapho kwehla qathatha uNkulunkulu eze phansi bese abantu beza nabo kuleyo ndawo akuyona.
This happened at Pentecost when God sent His Spirit. Then that divine magnetism was in action. People were drawn by the Spirit of God. They were brought in by Him. This has happened now and then throughout the ages, that when God works so mightily through His Spirit, it is as if the Spirit of God literally goes into the homes and brings the people without any church bells ringing, without any invitations.
Ukudala namanje kusenzeka lokho ukuthi nxa uNkulunkulu esebenza kube sengathi uhamba evakashela amakhaya abantu abantu amakhaya ahlukeneyo qobo lwakhe abaqiza abantu ukuba beze lapho yena qobo ekhona.
Nothing is announced. Certainly when the Spirit of God comes over those people, they gather together in one place.
Umanje uNkulunkulu esekwenza lokho kungezange kushiwo lutho. Umoya uvela ubathinta abantu bakhethe bona indawo lapho bezohlanganyela khona.
The second point, this message, is that was how I started, with a longing and desire for revival.
Umongo wesibili yilokhu kokuthi ke ngalangazelela kanjani ukuba ngiqale lemvuselelo.
But after 12 years of putting my all into it on the mission field, I was a disillusioned man.
Sengisebenze iminyaka engu 14 ngaba umuntu osekhiphe konke enganginako kodwa ngasengifinyelele ekugcineni kwami kwalokho engangikwenza.
Having preached for 12 years, I didn't know of 12 men who were really on fire for God.
Sengishumayelile iminyaka eyishumi nambili 12 angizange ngibone labo bantu ababevuthela beshisekela uNkulunkulu.
I held evangelistic campaigns that lasted for 10, 12, 14 months, preaching every day of the year, sometimes twice a day, saying, "I will preach until fire comes down from heaven."
Ababeshumayela nami ngithi ngizokwenza 10 iminyaka 12 noma 14 ngishumayele kuze kwehle umlilo ezulwini.
People accepted the Lord sometimes by the hundreds, but nothing changed, and after a while there was nothing left. It was then that our hearts cried and prayed this prayer of Isaiah 64.
Abantu babefika bathinteke baphenduke futhi kodwa kungathatha isikhathi eside baphinde banyamalale. Yinokho kanyeke bakwenza ukuthi sithandaze lo mthandazo esithola kuyisaya 64.
Oh God, that you would rend the heavens and come down. You know how God dealt with us during the time of preparation.
Mm-hmm.
I had always thought that the problem lay with the people who were so hard, but experienced in those days the truth of 1 Peter 4, verse 17.
Nalesis Katiga Rakitiga Abadu Babel Kuni, Ewitangana Naleon Daba, Esitola Peter 4, verse 17.
It is time for judgment to begin with the household of God.
Sewiskati, Soguti, Ukwashulela, Ukale, Enjini, Kankulunkulu.
But revival always begins with the children of God.
Fatanjalo, Maikali, Vuselelo, Ikala, Kobantuana, Bagankulunkulu.
Before this, I found the Zulus to be hard against the gospel. It was difficult for them to separate from the ancestral spirits.
Nesikompilo labo elikukhonza asebadlula kulomhlaba.
For them, Christianity belonged to the white men, and they said, Christianity is good, and it has brought many advantages, such as schools, hospitals. But our ancestral spirits and our own traditions are also necessary.
Yebo, babethi impela ubuKristu bubuhle kwazise busethele izikole kwabakhona esikuzuzayo okuhle nanxa kunjalo kodwa sisadinga ukuthi usiko mpilo lwethu lokukhonza okhokho singaluyeki.
We still need to get medicine from the witch doctors.
Kusadingekile ukuthi siye phela ezinyengeni zakithi nakulabo ababhulayo sithole imshanguza yabo.
The political spirit and hatred toward the whites also made it difficult, and of course, alcohol and other worldly things also played a part.
Nakhoke ukuthi phela umoya wezobupolitiki notshwala nakho konke kokunye kwakusebenza ngamandla amakhulu ngaleso sikhathi.
It was also hard for me when they would tell me, go and preach to your own people first. You don't know how they get angry with us and shout at us. If the whites get converted, maybe we will listen to you.
Mhlawumbe singakwazi ukuthi sikulalele uma usuthi ushumayela kubantu bakini abamhlophe baphenduke nathi sesingaqala ukuthi hayi cha asingamlalela.
All these issues made it very difficult, but since revival broke out, they are no longer problems for us.
Ingakafiki imvuselelo kwakulukhunisatshe kodwa ke isefikile imvuselelo.
It was because of these things that I prayed and asked God for a way to convince these people that they don't need all those other things.
Ngathandaza ngamcela uNkulunkulu ukuthi hawu uNkulunkulu awuvezele indlela yokubenza labo bantu ukuthi kube khona ukuvuleka kwezindondo zabo bayiqonde lento
I prepared and preached a sermon to that effect, telling them, don't go to your witch doctors and witches anymore.
Ngangilungisa ngalendlela intshumayelo yami, ngangiqondisa ngqo ukuthi musanini bo ukuya kulabo abanikeza imithi engaveli lapho kuhlolwa khona imithi.
Don't worship the dead anymore. Come to Jesus with all your needs and problems.
Ningabensaya bokhonza abafileyo. Letani kuJesu zonke izidingo zenu nezinkinga zenu.
I had just finished preaching when a woman came, happy to have found someone who serves a living God.
Lapho ngiqeda nje ukushumayela kwaba khona wesifazane ejabulela ukuthi awe kugcineni kwaze wamthola umuntu okhonza uNkulunkulu ophilayo.
She had an adult daughter who was mad, and she asked me to ask my God to heal her.
Wayenendodakazi esangene emqondweni wayo, wayesengicela ukuthi angiphilise.
I went with her to her house and saw this girl in a shocking state.
Ngahamba naye ngaye endlini yakhe, ngafika lentombazane isesimweni esiqhumisa inhliziyo.
At that stage, we had been praying for revival for 6 years.
Ngaleso sikhathi sabe sesithandazele imvuselelo iminyaka eyisithupha.
If this girl would be delivered from these powers, that could be the spark that we needed to bring about the conversion of the whole tribe.
Aw ngathi uma ngabe nje le ndodakazi yalo muntu ingakhululwa kulamandla obumnyama, lokho kungaba inhlansi engokheleka kule ndawo maqondana nemvuselelo.
This might be what we had been praying for all these years.
Kungenzeka ukuthi lokho kube yilokho esasikuthandazela yonke leminyaka edlule.
To cut a long story short, I took her to my parents' place, where we prayed day and night for her for 3 weeks, after which she was as bad as ever. I was just about a nervous wreck.
Endaweni yabazali bami lapho sasithandaza khona ngawo onke amandla esesinawo amaviki amathathu, kodwa ekugcineni nami ngafika lapho hayi sekuzwakala khona ukuthi cha ke sengitaphekile nami.
I felt like the evolutionists who are looking for a missing link.
Ngazizwela ngifana nalabo bantu abazizwela ukuthi hayibo kukhona okungekho kulokhu enginakho.
To back up their theory.
Ukuze phela laba bathola into abangayisekela ngayo le ngqondo yabo yokuthi izinto zizenzekela zona.
With us too, there seemed to be a missing link.
Nathi-ke kwakubonakala sengathi kukhona lapho sisilele khona.
The promises are in the Bible. In theory it is correct, but in practice it doesn't work.
Izithembiso ziseBhayibhileni. Yebo, uma ngabe sekufanele ukuthi-ke zibonakaliswe lezo zithembiso, azibonakali. Kuba indaba nje exoxwayo.
I had to return to this mother and tell her that it did not work. How could I ever stand in front of these people and preach to them again? They all knew that the Christians were praying for this girl, and now they would say, he said we must stop going to the witch doctors and come to Jesus, but Jesus cannot help either.
Babazibonke ukuthi utasishiye ukukhonza abangasekho bakithi abaphansi size kuJesu kodwa nakho sekunhlanga zimuka nomoya.
Can you understand how I felt? I had to be honest. I could not say to them it worked when it did not work.
Ningazibonela niziqonda ukuthi uma sengisifaka endaweni yalabo bantu kwakunjani enhlizweni yami, kwakufanele ngivume ngithi akusebenzanga kupuntshile.
I had to be honest with myself as well, and I knew in my heart it did not work.
Kwakufanele qobo lwami ngibhekane ngqo neqiniso ngivume enhlizweni ukuthi akusebenzi.
This was disillusionment and modern ideas. That was a difficult time, and it was the beginning of modern ideas.
Kwakuyisikhathi ke lesi esinzima umuntu engazi ukuthi uzothathani ehlanganise nani kuthi kusenjalo kuphinde futhi kungene imicabango yesikhathi sesimanje manje.
From that time I could no longer believe that the Bible was literally the word of God from cover to cover.
Kusukela ngaleso sikhathi kwaphela ukholwa kumina ukuthi ikhasi ngalinye eBhayibheleni kusukela kweloqala kuze kuyofika kwelokugcina ngqi liyizwi likaNkulunkulu.
For example, John 14:12, truly, truly I say unto you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do.
Isibonelo, John 14:12. Lowo okholwa kimi uyokwenza lokho engikwenzayo, futhi kuze kube ngaphezulu kwalokho.
No, that is not the truth. But I could not call the Lord a liar.
Cha, akwakungesilo iqiniso lelo, kodwa noma kunjalo ngangingakwazi lutho ukuthi kuNkulunkulu ungumqambi manga.
One can understand how it happened. In the first centuries, they wrote everything by hand, and it is natural that a word might be left out, or something might be written which is not in the original.
Umuntu uyaqonda phela ngoba eqaleni izinto zazibhalwa ngesandla, okwakungenzeka ukuthi okunye kubhaleke ngendlela engafani naleyo ebekubhalwe ngayo lapho bekubhalwe khona, kanti okunye ageje angakubhali.
So parts of the Bible are true, other parts are not true. And I was the fool who said what was inspired and what was not.
kwacaca ukuthi ingxenye yeBhayibheli iyiqiniso kodwa enye ayiyona. Mina ke ngabukeka njengomuntu ongahlakaniphile ukuthi konke ngikubeke endaweni yokuyiyona ukuthi uyiqiniso.
During that time, I was not praying for revival anymore because I could not believe that such a thing was still possible anymore.
Ngaleso sikhathi angikwazanga ukuqhubeka nokuthandazela imvuselelo ngoba nami ngase ngikulokho ukuthi hayi lezo zinto azisenzeki kuleso sikhathi.
After 12 years, towards the end of 1966, I arrived at Mapumulu, about 20 kilometers from where KwaSizabantu is today.
Kwa 1966, ngafika kwa Mapumulo ekupheleni ni konyaka. Ibanga ukusuka lapho kuya khona silibalela kuma kilometer angamashumi amabili.
In 1963 I held services there every day for 10 months.
Ngo 1963 bengiphatha izinkonzo lapho insuku zonke izinyanga eziyishumi.
When I held services, hundreds would attend and hundreds would come forward and accept the Lord Jesus Christ when I made an invitation.
Bekuthi nxa ngiphethe izinkonzo amakhulukhulu ayefika ezephambili amukela inkosi nxa ngishumayelile.
Sometimes so many would want to accept the Lord that there was not enough space for all of them in the front.
Kwesinye isikhathi babebaningi abantu abeza ngaphambili kangangokuba singabikhona isikhala noma indawo elingene bona ngaphambili.
My heart rejoiced, but 2 or 3 weeks later there would be nothing left to see. Nothing had changed.
Nanxa inhliziyo yami yayijabula nxa ibona lokho. Emva kwamaviki amathathu babenyamalala labo bantu ungabe usababona.
Things simply continued the way they had been.
Zaqhubeka izinto ngaleyo ndlela ezaziyiyo ngaphambili kungekho ukuguquka.
Things simply continued the way they had been. No shebeens were closed.
Zaqhubeke izinto njengoba bezinjalo ngaphambili. Azikho indawo ezidayisa utshwala ezavalwa.
I had sold hundreds of Bibles during that time, but nothing changed.
Nangi kwazile ukuthi ngibanikeze amaBhayibheli afika ekhulwini ngaleso sikhathi kodwa konke akuyenzanga impumelelo.
If there was a change, it was very, very small.
Uma singathi kwakukhona inguquko yayincane kakhulu.
3 years later, when I arrived there, I found 20 to 30 Christians who met once or twice a week for Bible study and pray.
Emva kwesikhathi eside, sengibuyela kuleyo ndawo, ngafika njani amakholwa ambalwa awayezifundela iBhayibheli bese ethandaza.
I shared my heart with them and said, look, people, I can't anymore. I asked these people whether they would be prepared to meet every morning from 7 to 8 and every evening from 5 to 6.
Ngababuza laba bantu ukuthi bazimisela yini ukuthi bangahlangana kusukela ngo7 kuze kube u8 bese ke ntambama kube u5 kuze kube u6 imihla namalanga kuthandazwa.
We would study the word of God and search for the truth.
Besifunda izwi likaNkulunkulu sifuna iqiniso.
They were prepared for this.
Bebeyimisele ngalokho.
I said we will not excuse or justify ourselves anymore or try to reason anything out of the way.
Ngathi asisakwazike manje ukuthi sibe nokuyithethelela noma sibe nezaba zokuzabalaza kule ndlela.
We will forget our own wisdom and will accept for once that the Bible is the word of God and allow God to speak to us through his word.
Sizokhohlwa okunye silamukele iBhayibheli njengezwi likaNkulunkulu simdedele uNkulunkulu ukuthi iqobo lwakhe asifundise.
We came to the word in John 7:37-38, where the Lord says, "He who believes in me, as the scriptures say, streams of living water will flow from his innermost being."
Sahlangana nezwi esithola encwadini kaJohane 7 kusukela kuverse 37 noverse 38 lapho kuthiwa ke lawo okholwa njengokusho kwembhalo amanzi ayogobhoza esiswini sakhe.
I said, let us begin with this text. I want to ask, who of you believe in Jesus? And everyone in that small building said, they do.
Ngathi ke masikale ngale ndaba esesifundile eBhayibheleni. Ubani kithina okholwayo le ndaba esesifundile bathi siyakholwa.
I said, so we all believe in Jesus.
Ngase ngithi, oh, sonkana sikholwa kuJesu.
Now the question is, are there streams flowing out of our lives?
Umbuzo ke manje uthi ikhona yini mthombo egelezayo kithina na?
Not only one stream, but streams.
Ayi umthombo nje kodwa imithombo egobhozayo.
Not only drops, but streams, rivers flowing out of us.
Ayi tena amaqonzi kodwa imthombo egobhozayo iphuma kithina ngaphakathi.
Water brings new life. A desert can be changed into a garden with one stream, so that the glory of the Lord can be seen there.
Ehlane umthombo wodwa uyakwazi ukuthi uma ugeleza khona ukuvele inkazimulo nodumo lukaNkulunkulu ziguquke izinto.
If out of one life streams of living water flow, imagine what could happen.
Cabanga ke uma njena umthombo wodwa wenza lokhu esesikuzwile kungenzekani ke uma sekuyimithombo.
But there we were, without streams flowing from our lives. Why did we not believe as we should? We would search the scriptures to find out. We would test ourselves against the word of God.
Lapho ke sibona ukuthi cha le mthombo ayikagelezi kuthina njengokusho kweBhayibheli kodwa lokho kwasithatha salicubungula salifundisisa iBhayibheli.
We decided to start with the book of Acts. We didn't want to pick a verse here and there, like a child picking raisins out of a cake.
Sanquma ukuthi ke sizovela sifunda amaverse onke singafani nengane ekhethayo ithathe lokho kumnandi ekhekheni.
We would take all of it. We started with the first chapter and worked through the whole book.
Saliqala sisukela esahlukweni sokuqala saze saqeda yonke incwadi.
The further we read, the more heartbroken we became because we saw the church in Jerusalem.
Lapho siqhubeka nokufunda kwaqhubeka nokuqhuma kwenhliziyo lenhliziyo zethu. Beka phela ngoba sesibona impilo yebandla yaseJerusalema.
We compared ourselves to the first Christians and realized that the standard of our lives were as far removed from theirs as the east is from the west.
Kwathi masiziqhathanisa nalelo bandla sasibonela ukuthi mkhulu umahluko phakathi kwethu nalelo bandla njengoba ubona intshonalanga nempumalanga.
We say that the Lord will return and he will come to fetch his bride, the church.
Sathi inkosi izobuya izothatha ibandla layo umakoti.
But what does his church look like today?
Uma ulibuka ibandla likaJesu namhlanje na libukeka linasiphi isithombe na?
Where is that bride without spot or blemish?
Uphi lo makoti ongena sici nalapho nje kukhona ichashaza lokungcola?
Where is the church that will stand next to him as his bride, not in torn rags, but in robes washed whiter than snow, without spot or blemish?
Liphi lelo bandla elizokwazi ukuma eduze kwakhe lihlanzekile, hayi linezidwedwe nakho konke okungcolile, kodwa ligqoke kahle ngendlela yakhona?
The further we read, the more we wept.
Ukufunda kwethu sijula nokukhala kwethu kwabakhulu.
Those prayer meetings were not prayer meetings anymore. If someone entered that room after a prayer meeting, they would have found a pool of water under the chairs.
Leso sikhathi kwakubanga isikhathi somthandazo nje, kodwa kwase kuyisikhathi sokukhala. Owayengangena emva kokuthi kade sihlangene kuleyo ndlu phansi kwezitulo ubeyofika kumanzi te.
Not because the people were trying to cry, but because we had been reading God's word and took it literally. We pleaded with the Lord, "Please, Lord, be in our midst."
Hayi ukuthi lokho kukhala kwakukuzenzisa lutho, impela kwakukuthi silifundile izwi likaNkulunkulu simcele uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa phakathi kwethu.
We read that those people in Acts were together on a daily basis.
Safunda ukuthi encwadini yezenzo labo bantu babehlangana imihla namalanga.
They loved each other and were of one heart and one soul. To me, this was the greatest miracle because it was the opposite of what we experienced in our small group.
kuthiwa ke labo bantu babethandana bemqondo munye bemoya munye kwaba isimanga lokho kithina ngoba singamaqenjana njena amancane akunjalo.
No wonder that the place where they prayed was shaken. In contrast to us, we pray, but our families get shaken. We are shaken.
Akumangalisi ukuthi lapho babethandaza khona yayinyakaziswa indawo. Akufani nathi lapho thina siyathandaza kodwa kunyakaziswa imindeni yethu.
They met in their own homes. They shared their belongings with each other. It was clear that Christ was their life.
Bebehlangana emakhaya abo, bahlephulelane lokho abanakho, lokho kwakuphawu olukhombisayo ukuthi uJesu uqobo lwakhe uyimpilo yabo.
Jesus meant more to them than anything else on earth.
UJesu wayengaphezulu kwakho konke kubona okulapha emhlabeni.
Can you understand why we were unhappy, why we wept, why we could not be satisfied with our religion?
Uyaqonda yini ukuthi kungani sasingathokozi, singaneliswa yilokho kukholwa kwethu na?
We cried to God, Lord, we cannot carry on like this. We will not be able to stand before you one day in this condition. If there would be a church like the one in Jerusalem today, we would want to be part of it.
Sakhala, sathawu uNkulunkulu, uma izinto zimi ngalendlela ezimi ngayo, ngeke sikwazi ukuthi thina singalifuza lelo bandla lasendulo esakhala kuyena uNkulunkulu.
We read about Ananias and Sapphira and what happened to them. I asked myself, what would I have said if I were Peter? Maybe I would have been too thankful for such a large donation, but Peter was not prepared to accept that money. He realized that something was wrong, and he wouldn't even allow such a man to be part of a church.
Nangu Sapphira lo Anania befika etempeleni beletha phela imali kodwa lekho ke uPetro beyimali eningi impela mhlambe mina ngangiyothi hawu kunjalo kuhle kodwa uPetro nakazi kwenzanga lokho wathi kudlula kulokho ebona okwakungalungile kuleyo mali ababeyiletha.
I also wondered what I would have done if Ananias was my brother and Sapphira my sister.
Namangala futhi ngathi kazi bengiyokwenze njani uma uAnania bekumfowethu bese uSapphira kuba udadewethu.
If such a thing would happen today, what would we have said? Maybe the whole Christian world would say, no, no, no. This is just not right. Be careful. That is a dangerous sect.
Uma ngabe lento ibingenzeka kulesi sikhathi esikusona, abantu bebeyothini? Bebeyothi cha cha cha. Musu kuyihlanganisa naleli bandla, ibandla eliyingozi.
Remember, if you pray for revival, you pray for trouble.
Kumbula, uma uthandazela imvuselelo, usumcela ukuthi wehlelwe inkinga.
If you don't want trouble, rather stop praying.
Uma ungafuni inkathazo, yeka ukuthandaza.
If there is one thing the devil hates, it is that God is in control of his work and that he is working.
Into angayithandi uSathane ukuthi kube uNkulunkulu obambe amatomu emsebenzini wakhe asebenze yena uqobo.
The devil does not want God to work, and he will resist it with all his might. We can testify to this.
USathane akafuni ukuthi uNkulunkulu asebenze. Uyasebenzisa onke amandla akhe ukwenza ukuthi lokho kungabi njalo. Singofakazi kulokho.
This is how it was in that church, and this is what the preachers of that day looked like. Now we can understand how it was possible that they not only shocked the earth, but also the very foundations of hell.
Lalinjalo-ke ibandla laqala. Sesiyaqonda-ke manje ukuthi kungani babekwazi ukuthi laba bantu banyakazise izisekelo zesihogo kube yilokho okwakuyikho.
The Lord says that if the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. A spirit-filled life is a life filled with power.
Inkosi ithi uma ke nithola umoya engcwele niyokuthola amandla. Impilo egcwele umoya yiyo ke leyo mpilo enempilo.
The Bible says if we believe as the scriptures say, not our theories and doctrines, but as the scriptures say.
IBhayibhele lithi ke uma sikholwa njengokusho kwemibhalo, hayi lezo zinto ezihlanganiswa abantu cha, kodwa sikholwe thina njengokusho kombhalo.
Our lives must be witnesses of whatever the scriptures say and testify to the world of the truth in the scriptures.
Izimpilo zethu seziyofakazela lokho iBhayibheli elikushoyo, thina ke sesiyobonakalisa lona ukuthi ngempela uma lithi iBhayibheli kunje kunje ezimpilweni zethu.
When God came down,
na uNkulunkulu ehlela phansi,
God willing, we might still have an opportunity to share a bit of how God took us through his mill before he could come down and start working.
Uma uNkulunkulu esivumela sisazoqhubeka sifinyelele lapho sinichazela khona ukuthi uNkulunkulu wasifaka kanjani emshinini wakhe wokusefa wokuhlunga kuleyo mshini wakhe.
I will never forget that day when God rent the heavens and came down.
Ngeke ngikhohlwe lolo suku lapho uNkulunkulu adabula khona amazulu wafikela phansi.
It is over 50 years ago now, but I remember it like yesterday.
Yebo, sekuyiminyaka engamashumi ayisihlanu, kodwa nokho lapha enkumbulweni yami ngathi into eyenzeka izolo.
I know one thing, that God is able. He's still the same. He can fulfill his promises. And if we serve him with all our heart, and if we pray to him, oh God, work, he will work, because he did it in this area over 50 years ago.
Yes, ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenza lokho njengokuba akwenza usengakwenza futhi namanje. Phela lokho ngikusekela ngokuthi uNkulunkulu uqhubekile ekwenza sekuze kwaphela iminyaka engamashumi ayisihlanu.
The day he did that, there was a God consciousness. There was something in the air a hope, a knowledge. God had begun. God was at work.
Lapho uNkulunkulu ekwenza lokho, unembeza kwaba bukhali, kwaba khona ithemba lapho umuntu ephila ubona ukuthi hayibo, usemsebenzini wakhe manje uNkulunkulu.
And I made statements. I don't know where they came from. I got up and said, people, I'd be prepared to go to Russia now and proclaim the gospel there. And I believe that God could send a genuine revival even there.
Angazi ukuthi ngangikususelaphi lokho. Ngasimze ngathi, bantu, ngiyayizwela manje. Ngingasuka ngiye eRussia ngiyoshumayela khona.
This was at the time when Russia was still a closed country.
Ngaleso sikhathi ke izwe laseRussia kwakuseyizwe elalivalekile ekuthenini kungene noma ubani.
And I said, I don't know of a place where God can't work.
Mina ngathi angaya angiyazi indawo bakithi engasuka inqabele uNkulunkulu ukuthi angasebenzi.
That is what it is like when God comes down and begins to work in revival power.
Kuba njalo ke nxa uNkulunkulu eseqala ukusebenza ngamandla akhe omoya.
What he has done in these nearly 53 years of revival is great grace.
Lokhu uNkulunkulu akwenzile eminyakeni ebalelwa kwengamashumi ayisihlanu nantathu kungumusa wakhe nje omkhulu.
There were big challenges along the way. But we praise God for having kept us and carried us through to this day, and that we still see him at work in a marvelous way.
Ziningi izinkulu izinselelo esahlangana nayo, kodwa sisuke simangale ngoba simbona uNkulunkulu esasebenza futhi ngendlela emangalisayo.
When God came down in 1966, more happened in 2 or 3 days than in the whole 12 years of hard work on the mission field.
Lapho uNkulunkulu ehla ngo-1966, kwaba izinsuku ezimbili ezintathu okwenzeka lapho, kodwa kukhulu ngaphezulu kwalokho ekwenzeka emva kwalokho izinyanga.
There were no church bells ringing. There was no organization work. There were no invitations sent out.
Bekungekho izinsimbi zenkonzo ezikhalayo. Bekungekho futhi izimemo ezazithunyelwa kubantu. Bekungekho futhi imihlangano ethile eyayiba khona.
The Spirit of God came down and he literally went to the homes and brought the people and he started with the very strongholds of evil.
Umoya kaNkulunkulu waye emakhaya abantu wafika wabathinta khona futhi wanyakazisa izinqaba nezisekelo zobubi kulawo makhaya.
I remember when the first person came, it was a witch.
Ngiyakhumbula lapho kufika umuntu wokuqala owaye isangoma.
Who had a training school for witches.
Waye nesikole sokufundisa abanye abantu ubungoma bakhona.
We were in a service in the cowshed, which we had cleaned by taking out the cow dung and chasing out the rats and snakes.
Sasihlanganela ke endlini ethile eyayikade inobulongwe sayihlanza ngokukhipha ubulongwe kwaphuma wena zinyoka wena magundane kuleyo ndawo.
I was told that there was a witch outside who wanted to speak to me.
Ngatshelwa ukuthi kukhona isangoma esifuna ukukhuluma nami singaphandle mina ngingaphakathi.
I went out and asked her what she wanted.
Ngaphuma ngaya kulesi sangoma ngathi kungabe sifunani.
She said, "Tell me, can Jesus set me free from the chains of hell with which I'm bound?"
Sathi awungitshele ngempela ngempela uJesu anangikhulula yini kulamaketanga angibophile esihogo na.
I was amazed because for 12 years I had been trying to convert witch doctors and witches, but they were hard and told me that they did what they did was a gift from God.
Ngashaqeka nakho phela sekube iminyaka eyishumi nambili ngishumayela kulaba bantu bethi kimi khabo lokho esikwenzayo isipho sethu isiphiwo sethu nathi.
And now this witch said in desperation, "I am bound by the chains of the devil."
Nasi sangoma sisho sesiphelelwe ithemba sithi ngiboshiwe ngamaketanga kaSathane.
I asked her who had preached to her, but she said nobody.
Ngambuza kuthi ushunyayezwe ubani sathi akukho muntu ongishumayezile.
Who told her that she was going to hell?
Utshelwe ubani ukuthi uya esihogweni na?
Nobody.
Akukho muntu.
I couldn't believe what I heard.
Ngahluleka ukukholwa lokho engangikuzwa ngezindlebe.
We had prayed for God to work, and here he convicted her of her sin. The Holy Spirit had come, and his shoulder touched the shoulder of this witch.
Sasikade sithandazela ukuthi uNkulunkulu asebenze kodwa kwangaba njalo. Kodwa nangu manje uNkulunkulu uqobo lwakhe usethinte lesi sangoma ukuthi sifike la.
And he brought conviction to her. She realized that she was lost.
Futhi wamenza ukuthi azeshulele yena ukuthi uma ngikule ndlela engihambayo ngingodukile.
I called a co-worker and told the witch that if she wanted to be set free, she could use the opportunity to pour out her heart to this co-worker, and she could confess and put things right.
Ngabiza ke omunye engisebenza naye ngathi uma efuna ukukhululeka ke akayithulule inhliziyo yakhe kulona alungise lokho okungalungile avume izono zakhe.
Afterwards she asked me to pray for her that God would drive out these evil spirits, the Ndawos, the Ndigis, the Ndlozis, the Zizwes.
Bagithi ke emva kwalokho wabe sengicela ukuthi angimthandazele, ngizomthandazela nje ukuze kuphume phela le mimoya phecelezi izizwe amandiki nokunye nokunye.
The letter being the spirits of the nations, when they have the ability to speak in languages they have never heard before or have never learned.
Phela lokho okuthiwa kuba nezizwe kuphawuleka ngokuthi umuntu akwazi ukukhuluma izilimi angakaze azizwe empilweni yakhe noma azifunde.
I did not know how to pray for such a person, but we sat down in a circle and started singing. Uchesu wam uyaphila uyakwesaba yini na? That means my Jesus lives. What shall I fear?
Uchesu wam uyaphila ngizokwesaba yini na?
Suddenly she went on all fours, and her face was like that of a wild animal ready to pounce on its prey. One of our co-workers got a fright and jumped up to run out of the room. But I called her back and said, "Don't fear. Come back. Our Lord is victor." Don't fear. Come back. Our Lord is the victor. We prayed, and then the demon started speaking. Firstly, many dogs barked from her. And then many pigs started squealing in her.
Emva kwalokho ke kwalandela izingulube sezikhala ngendlela yengulube.
Then she spoke to us in English. She, an illiterate person who had never gone to school or worked for English people.
Waqala ukukhuluma ngesiNgisi umuntu ongazange alibeke unyawo lwakhe esikoleni futhi engakaze asebenzele abakhuluma isiNgisi.
The demon started speaking in a man's voice.
Aqala amadimoni ukukhuluma ngephimbo lamadoda.
We are 300 strong warriors, and this is our home.
Singamadoda siyibutho elingamadoda elingamakhulu amathathu ikhaya lethu leli.
We will not leave this person.
Lutho ngeke usibone siphuma kulomuntu.
The Bible says that we are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness. We continued praying, and then the demons cried out, "We are burning. Since the Holy Spirit has come, we cannot bear this anymore."
Lapho siqhubeka sithandaza kwaba khona umlilo esuzwa ngamadimoni ethi eyibona ngaphakathi sesiyasha asisakwazi ukubekezela nokuphikelela sihlale la.
There on our knees I remembered the verse from Zechariah 4:6, "Not by might nor by power but by my spirit."
Lapho ke ngakhunjuzwa izwi esilithola kuZechariah 4 verse 6. Hayi ngempi, hayi ngamandla, kodwa ngomoya kaNkulunkulu.
I never knew before how one fights against these forces.
Kuqala bengingazi ukuthi umuntu ubambana kanjani nalamandla.
We replied, you will have to leave because Jesus conquered on the cross.
Saphendula zathi kudingekile ukuthi uphume uphele nangu phela uJesu wanqoba esiphambanweni.
The first 100 left with great noise, then the second 100, and then the third.
Baphumake izigaba ezintathu, ikhulu lokuqala laphuma liba ngumsindo omkhulu, nelesibili nelokugcina lesithathu la kwaba njalo laphuma.
You know what the face of an old witch is like, but after she had been delivered, her face changed, and she looked like a saint who had lived in the presence of the Lord for years.
Niyazika ukuthi umuntu oyisangoma ubukeka kanjani ebusweni, kodwa lapho sekuphumile lemoya wabukeka njengomuntu impela ongcwele nomuntu okahle nje ofana nabantu.
She smiled and said, "Thank you, Lord, for setting me free from these terrible chains."
Wabamatheka wathi ngiyakubonga uNkulunkulu ngokungikhulula kulamaketanga.
I thank you, my Lord. It was a heavenly smile.
Athi ngiyakubonga Nkosi lokho kumamatheka bekukumamatheka okukhombisa izulu kuyena.
It was a heavenly smile.
Bekukumamatheka okukhombisa izulu.
It is now over 50 years later, but I don't forget that smile. After that, she lay down, and the Lord took her.
Emva kwalokho sekudlule iminyaka engamashumi esihlanu, angikhohlwa lokho, emva kwalokho ke waba umuntu osebuyele esimweni sakhe.
She had walked for 7 kilometers from her school for witches, saying, "I am going to die, but woe to me if I die before the Lord has set me free."
Wahambe amakhilomitha abalelwa ku-7 ukuze afike lapha kuthina, kodwa nje wayebabele ukuthi hawu manje uNkulunkulu engangikhulula.
In the last minutes of her life, she met with the one who broke the chains of hell in her life.
Ekugcineni ke kwempilo yakhe wakwazi ukuhlangana nalowo omkhiphele wamnqamlela amaketanga empilweni yakhe kaSathane.
Not by might nor by power, but by my spirit.
Hayi ngamandla, hayi ngempi, kodwa ngomoya wakhe uNkulunkulu.
The Holy Spirit convicted people. He went into the homes, and they came to make peace with God. People came to confess their sins without us having preached to them. No arguments. Is this a sin or not? The Holy Spirit had done his work in their lives.
Singazange senze lutho ukuphuma siye kubantu. Umoya kaNkulunkulu wawuye emakhaya walaba bantu, ufike ubaqondise, ubavezele izono zabo, bazilungise izono zabo njengoba kufanele.
After her, others followed. More witches, then the witch doctors, then the possessed. And after them, many others came from all walks of life.
Emva kwalokho ke bafika nabanye ababeza ngoma kanye nalabo ke ababekhwelwe imimoya yamadimoni. Izinhlobonhlobo ezikhona kulempilo esiphilayo bafika bezokhululwa.
Day and night they came. For 2 or 3 months, we got very, very little sleep. We were sometimes worked right through the night, day and night.
Babe figa ke emini nasebusuku singathi izinyanga ezimbili noma ezingaphezulu kwalokho sasebenza kunzima ngisho nokulala.
No time to eat. As one group left, the next ones were there. Any time of the day, any day of the week, I asked each one personally, tell me, how did you get here? Who told you about this place? And the answer was, no, nobody.
Abantu babefika nhlangothi zonke siswele nokudla. Ngibabuza laba bantu ukuthi hawu kodwa nitshelwe ubani bathi asitshelwa ngamuntu.
The answer was always no, nobody. Yes, but why do you come here then? We are bound and felt that we should come here. We can no longer sleep. We have no peace.
Njalo ke bebethi abatshelwa ngamuntu kodwa ngoba bazizwela ukuboshwa ingakho bezela beswele ukuthula befuna ukukhululwa kulokhu abakuzwayo okubaphethe.
Then we realized that it was God who was busy working through his spirit to bring the people to come and hear his word and make peace with him.
Saqonda ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe asebenza ngomoya wakhe eletha laba bantu ukuba bazozwa iqiniso.
Some heard a voice out of the blue which said, go to that place, to that house, and they will tell you what you should do.
Abanye babezwa njena izwi elivela emkhathini kungabo kungekho muntu lithi leli phimbo hamba uye endaweni ethile uyotshelwa khona ukuthi kufanele wenzeni.
Some didn't hear or see anything, just a feeling inside that they had to come.
Abanye abalizwanga iphimbo kodwa ingaphakathi labo laba nemizwa elibenza bezwe ngayo ukuthi mabeze kule ndawo.
This is the way it has been since the beginning of revival. People came, some of them raw heathen, strong-blooded, thirsty men, but now they were weeping like little babies, as though somebody was standing behind them with a whip, beating them.
Abanye beza bekhala abanye bese ngathi khona umuntu obashaya ngesiswebu abanye befika bengazi ukuthi kuzokwenzeka ini kodwa ke kube njengoba uNkulunkulu ehlela.
Some would say, what's the matter? And they would answer, we are sinners. It seems as if there is only 1 inch between us and hell.
Wawuthi uma ubabuza abanye bathi hawu kukhona izono futhi lezi zono zenza sizizwele ukuthi sekusele nje i-intshi elilodwa ukuthi umuntu akhalakadele esihogweni.
Sometimes it was as if the day of judgment had already arrived.
Kesinye isikhathi kwakubonakala sengathithi ukwahlulela sekufikile qathatha.
People were unable to go to work. Children couldn't go to school, but came to look for help. Sometimes when we came out of the house, we would find 100, 200 people outside in the garden, on the lawn, any time of the day, any day of the week, young and old, Christians, non-Christians, the learned and the illiterate, they would all come and say, we are on our way to hell. The Spirit of God has convicted them. of sin, of righteousness, and of judgment.
Izinhlobonhlobo zabantu nezigabagaba ezahlukeneyo abadala nabancinyane okwakufanele ukuthi ngabe baye esikoleni babezifikela bona mathupha kwezoveza ukuthi hayibo sizwa kungahambi kahle sizocela usizo bese ke uNkulunkulu abalekelele ngalezo zidingo zabo ababefikele zona.
But even though they came weeping, they left again with radiant faces.
Noma babe fika bekhalis nyembezi, kodwa babethu mase bebuyele muva, babuyele muva sebenobuso obugcwele ukukhanya nenkazimulo.
They had peace in their hearts and were the happiest people.
Kwakukhona ukuthula ezinhlizweni zabo, ukujabula kwakuyinto yabo, bejabula ngaphezu kwabo bonke abanye abantu.
Back home, the husband would ask his wife, "What has happened to you?" And the parents would ask the children, "Children, why have you changed so much?" It was exactly as the scripture says. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. In this way, the name of the Lord Jesus was praised and glorified.
Abesilisa, obaba bamakhaya, babuzo mama, babuza nezingane, kuthi awukodwa kwenzekeni. Hayi, babebachazela ke ukuthi uNkulunkulu wenzeni kubona ngalendlela asebeyiyona ngoba babephawula obaba basemakhaya ukuthi kukhona inguquko eyenzekile kulabo bantu. Kwafezeka ke lokho elisitshela kona iBhayibheli ukuthi kuyokwenzeka uma umuntu ekholwa njengokusho kweBhayibheli.
This is how it all began, and those streams which started flowing way back in 1966 are still flowing to this day, and more than ever.
Leyo mthombo eyagobhoza kusukela ngo-1966 isagobhoza nanamhlanje, isageleza futhi kakhulu kunaqala.
People come from all over the country, all over the world, from all continents.
Abantu basuka emazweni onke amakhulu namancane kumhlaba wonke jikelele.
It is God who is at work, not something which we do. No church bells ringing. No invitations. It is not our planning, but God who came down and is glorifying his name to this day.
UNkulunkulu ezenzela umsebenzi wakhe kungekho omunye omsizayo kulokho kodwa yena qobo eyithumelela umoya wakhe ukuba uthintane nabantu nabantu bathintane naye.
To him all the glory. The prophet Micah was right when he said, "Who is a God like you? There's no other God like the Lord."
Umbika washaya emhloleni laphethi kuwe uNkulunkulu makube khona udumo nenkazimulo emuphi uNkulunkulu onjengawe na.
A Hindu woman came with her daughter. One day we were invited to hold a meeting out in the open at a certain place.
Samenywa ukuthi siyophatha inkonzo endaweni ethile evulekile nje kwabakhona kwesifazane owendiya owafika khona.
Before the service started, a Hindu woman came together with her 16-year-old daughter and told me this story.
ingakaqali inkonzo lo owendiya oyihindu wafika ehamba nendodakazi yakhe neminyaka engu 16 wangixoxela indaba ethile yakhe.
Do you see my daughter here? She has been mentally handicapped since birth, most probably due to brain damage.
What she ibona lento takaziam yo ilimele engondweni kusukela lapho izalwa kukhona okwalimale engondweni yayo.
I've taken her to see many doctors, and they all said that she was incurable, that she would be like this to the end of her life.
Wathi ngamisa kodokotela abaningi bathi odokotela lesi sifo asilapheki useyokuba yilesi simo impilo yakhe yonkana azavalelise kulomhlaba.
So I went to the Hindu temples, but even our gods couldn't help her.
Uthi ngaya ke emathempeleni ethu amaHindu kwabanhlanga zimuka nomoya oNkulunkulu babo lutho.
2 weeks ago, I met a Zulu man who said to me, "Why don't you take this daughter, your daughter, to Mapumulu?"
Uthike esikhathini esadlule ngihlangane nomuntu okwaZulu wathi kodwa kungani pho le ndodakazi yakho ungayithathi iyele kwaMaphumulo na?
There are Christians there who serve the Lord Jesus. If you take her there, they'll pray for him and he will heal your daughter.
Akhona amaKristu lapho akhonza uNkulunkulu ophilayo. Uma uyisa khona indodakazi yakho azafika ithandazele iphile.
She continued, "When I heard that, I said, 'That is the God I want to serve.' The moment I said that, my daughter was healed and was in her right mind. Here she is. You can speak to her."
Waqhubeka lo wesifazane wendiya. Waqhubeka lo wendiya ethi kwathi lapho ngizwa lokho ngathi yilolo hlobo ke lukaNkulunkulu engifisa ukulukhonza. Uthi kwathi lapho ngenza lokho ngisho lokho yalulama indodakazi yami njengoba uyibona isiphilile ingumqabaqaba nje.
I spoke to her and she really was perfectly normal. She also said, "From now on, I want to serve your God. Our gods failed, but your God has healed me."
Ngikhulume naye mina Qobo wazikhuluma ngimbuza imbuzo wayesethi hayi abakithi uNkulunkulu bahlulekile ngakho ke uNkulunkulu omkhonzayo uye nami manje esengifuna ukumkhonza.
We should shout it from the mountain tops and proclaim it to all the world. There is no God like Jesus Christ. When will the nations acknowledge that there is no Lord but Him, the Lord of Lords and the King of Kings?
Kufanele sime esikongweni sentaba, simemeze, sithi akekho uNkulunkulu ofana nolowo okuyena.
Astandaz.
Let us pray.
We bow to you, the only living God.
Sikhothamela wena uNkulunkulu ophilayo vo.
There is no God as you are, Lord.
Akekho uNkulunkulu onjengawe Nkosi.
You are alive.
Uyaphila.
You are real.
Futhi uyilokho okuqobo ngempela.
Nobody is like you.
Akekho umuntu onjengawe.
So we bow to you, Lord Jesus.
Sikhothamela wena Nkosi Jesu.
Because you are the only one, the true God.
We thank
you that you are alive and you are still working. We thank you for your great deeds.
Sibonga ukuthi usaphila futhi awuphili nje usasebenza wenza imisebenzi emkhulu.
Amen.